pafuna no dafa mama guna tete dingeli na the pop. It's a fish crab cookout. Lamar, the best line is a killer, my ninja. So Dudu, let's do this.
Nibanzi moja tumpa kona tema kubeli. Nibanzi moja tumpa kona tema kubeli. Waiter nipe pushki, nituwe maini. Niko na mke mwema ni meli. Niko makini kwenye kale ka mchezo kama kala Jeremiah. Umaskini ya uwezi kukufanya kwa malaya. Divo rivyo zaliwa, boga za majani muimu zeni ya sengara. Wanoshe katikati ya mti ni maskini. Uwezi kujiita tajiri bila ya shamba. Mwanda ndiyo home, kisesa ndio maskani. Kabla ujalala soma dua. Doto za utajilu ziyote kama nakaya. Mwanamke asingiziwi mimba. Mimba siyo zetu tunalaya kila siku. Wanakata viuno wakati siyo matisa.
Jesus power, Jesus power, Jesus power, Jesus power.
Wanachola mipaka lakini mamba navuka manala kati mbishi nini yetu kwa lawama.
Jesus power, Jesus power, Jesus power, Jesus power.
Wanachola mipaka lakini mamba navuka manala kati mbishi nini yetu kwa lawama. Unapoota mina hema. Kila pesa na lufu yake, maskini huwa jui sababu ya zake tabu. Ziko tofauti kama lufu ya kikwapo. Ocha mpoki sisawa na chajoji. Alubino wanawawa kwa mapanga vingo vyao kwa mganga. Hawaamini Mungu, wanaamini free muscle. Mtakufa vibudu, mimi ni mamba. Niite Tupac. Choleni mipaka lakini mamba natusua. Mlijua mmepiga, kumbe mmejipiga. Dugu wadamu wasaliti, marafiki wasaliti. Nelesha jituwa muwanga zaidi ya Mandela. Mimi ni mamba. Anasema na bahati na mekaa maskani. Amekata tama, huyo ni keng.
Jesus power, Jesus power, Jesus power, Jesus power.
Wanachola mipaka lakini mamba navuka manala kati mbishi nini yetu kwa lawama.
Jesus power, Jesus power, Jesus power, Jesus power.
Wanachola mipaka lakini mamba navuka manala kati mbishi nini yetu kwa lawama.
Jesus power, Jesus power, Jesus power, Jesus power.
Wanachola mipaka lakini mamba navuka manala kati mbishi nini yetu kwa lawama.
Jesus power, Jesus power.